DJ Arika.
Hakutuwacha tuangamie, bado Mwenyezi ametulinda. Hakutuwacha tuangamie, kabla uondoke. Ulitabuaga nikuwaga msanii, nikafanya irabuka, nikafanya nisitoria, nikafanya ni mupenzi, na sasa you never know.
nijifiche milele.
Fitina za nizingira, anasa kila kona yeye.
Kwa mikono yako niweke mtakatifu, tokea leo hadi milele.
Hadi milele, kwa makosa yote,
napumzisha kwangu kungojea, lakini kwako zaidi nasogea. Nishiriki nawe kwa mazoea, iwe kwako ndo napokea. Nikune kwangu baba ukinitendea, wewe ndo wangu tu, mimi na wewe tu. Nikune kwangu ukinitendea, wewe ndo wangu tu, mimi na wewe tu.
Motivated by personal gains, tempers clear and patience, we're thin finger pointing, but who is to blame? Repent, 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 repent.
DJ Arika,
who steps away from a real disaster? I think in the past, but I'm over the master. Yeah, life's in the face, everything's much faster. So long and pray,
wanna put away.
Who steps away from a real disaster?
Me, man, be a man. Me, that's it for mama.
Kwangu mami, dona kuimbia mama, zawadi na mungu kwangu, kutoka kwangu.
kesho iko vipi. Utamu, 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 utamu wa maisha ni hati haujui kesho iko vipi.
Ombi langu kwako baba, hey, ya kwamba kesho iwe siku njema.
Oh,
pia leo nimekipata, bila pesa kweli utajuta. Madarau kila kona, mchumba rafiki wani hepa. Bila kazi heshima chini, majirani hawakudha. Madarau kila kona, mchumba rafiki wani hepa. Bila kazi heshima chini, majirani hawakudha.
Utamu wa maisha ni ati haujui kesho iko vipi nani. Utamu wa maisha ni ati haujui kesho iko vipi.
Ati nini?
Utamu, 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 utamu wa maisha ni ati haujui kesho iko vipi.
Baraka alileta na trailer, akaniambia ni trailer ya moto kam. Utamu wa maisha kwa wengine ukali wa chupa, saa yako kiaribika, haimanishi kesho haitafika. Leo mimi ni mrasta, kesho kichwa smooth ka logo ya ogopa. DJ mambo kiwa ngumu, spell the other way round, itakuwa Mungu.
Utamu wa maisha ni ati haujui kesho iko vipi. Utamu wa maisha ni ati haujui kesho iko vipi.
Ati nini?
Imekuwa muda sasa baba, sija kuimbia Lingala baba. Nimekuwa nikijishulisha na marege na mayaga. My blues zikafanya mimi nkalala. Sasa nimeamoka baba, naimba Lingala. Waliniambia Lingala poa, nifunge mshipi juu ya tumbo na nitue kilingala eti. Wakani ambia Lingala poa, nionge katikati ya wimbo eti.
Naongea, sina kitu kusema.
Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagitati, ukipewa kagitati, unainua mikono tu, unasifu Yesu tu.
Lingala ya Yesu wangu,
I'm not afraid to die.
kraona
vire nyumia
machungu machungu unaputa mbona
una vire ngeficha
nashe yangu ya uzwari kasoro mali
wapi wangu wa nyokoe
napoteza mzazi uchungu wa mwana
mwana mwana mwondoe
nashe yangu ya uzwari kasoro mali
wapi wangu wa nyokoe
napoteza mzazi uchungu wa mwana
mwana mwana mwondoe
nilikosa ta moyo kuchona poyoyo niliumia sana maskini kusemo wachoki kuchonga nililia msera
nilijawa machozi
mbona mimi
maswari kwa mora
mbona mimi
nilijawa machozi
mbona mimi
mbona dunia uchungu
mbona mimi
nilijawa machozi
mbona mimi
maswari kwa mora
mbona mimi
nilijawa machozi
mbona mimi
mbona dunia uchungu
mbona mimi
ndiyo mwisho kuwa ona hai siku ya kisa 2009 Jan 28 mwendo wa saa 9 alipokea simu arakisha bibi na binti kwa ali ya kutatanisha nivyo jami iliteketea na kwa downtown wa kuokolewa kweli Mungu ulimkosea muna kukubali haya kumtokea Shida ya pili, akuwa na ganji Chachili kumbali kumfanyia rame Tari kumina tatu siku ya sando Gafla tu, katikati ya ibada majambasi Kwa watu kumina saba Kwa wamia, waka waibia
Mchango ya zuzu ikapakilia
Maramei, kapotea na rupepo Manze, hata kama ni mapepo
Halisea, repiti ya mateso Asu, 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 asu
What a beautiful thing that me see Raging's happy and them dancing Papa there, mama there Everyone one present and we're raving. In Kisumu, them party like so.
Ate what?
In Kisumu, them party like so. In Mombasa, them party like so. Don't get away, them party like so. You're not cool, na Nairobi, the hot guy party.
Manu na angalia tu, 40-40. Wali ni nyanganya shati, nika wapa suti. Satisfaction truly. Uchamu wa maisha, it's a holiday.
It's a holiday, it's a holiday.
When we go and have party time, share the talent and skill. Party time is not a shy time. Call your friends, I call me friends, or maybe we can go out tonight. Call your friends, I call me friends. We are going to party tonight.
Somebody say, in
your
life, so we party like so. In your life, so we revving like so. In your life, so we jumping like so. So we a friend, for the one who wants
to party. Order, solid as a rock. Global spirit and dash where the party.
Try. No.
no musiki Musiki yo nyasaye no musiki Tika yeah No musiki Musiki yo nyasaye no musiki
Chwae
No musiki Musiki yo nyasaye no musiki
Nimesha wapenda na wengi wakaniumiza Nimesha wamini na wengi wakaniangusha Oh, nimesha wapenda na wengi wakaniumiza Na sijui miupi mkweli atozingua Taka ye nipenda, moyoni asinieke alama Taka ye nipenda, asije vunja zangu hisia Taka ye nipenda, moyoni asinieke alama Taka ye nipenda, asije kuja nizungua Oh, niende mbali kama mwana mpotevu wewe ndio wangu Niende mbele juma juu na jini wewe ndio wangu Wewe ndio wangu wewe 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 ndio wangu Wewe ndio wangu wewe 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 ndio wangu
When I go up and down at the tunnel Oh my father you are the one When I go up and down at the tunnel Oh my father you are the one
Believe Lord you love me Despite the things that I was doing You favored me, you saved me Me I go praise you forever My brother can you see What he has done for me Believe he go do it for you He's the Alpha and Omega And he go change your life around He go make you feel so proud Just believe and he will come He will bless you forever He go change your life around He go make you feel so proud Just believe and he will come He will bless you forever
Arika
Yeah.
achana na mimi. Weka maji kwa glass, chukua mbegu ya 300 na shilingi 10. Nimesema hivyo na hiyo nimemaliza.
tumetoka na mahali tumefika. Hiyo maana ninatambua kwamba wewe ni Ebenezer, sio kwa uwezo wangu ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Ye Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebenezer maishani mwangu.
Hazivunjiki kamwe, nyumba zilizojengwa juu yako Yawe. Hazivunjiki kamwe. Ninataka uimbaji wangu Baba ujengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu.
Ninataka Ebenezer.
Utakacho mimi nitatenda. Mimi ni chombo mikononi mwako Yawe, tena ni udongo na wewe mfinyanzi Baba. Nifinyange nitengeneze, huishe nafsi yangu, chochote utakacho mimi nitatenda. Niumbie moyo safi.
kukutukuza. Wananitenge kwa ajili ya jina lako Baba, wala usinitenganishe na uwepo wako. Mimi Bwana, hey, nimekubali njia zako Baba, nasema ndio kwako Baba. Nimekubali, nasema ndio kwako, niko salama.
Guys, it's your girl Hilda. I'm a chilling out with DJ Erica. Keep it locked.
Fire, baby. Fire, baby. Fire, baby. Fire, baby. Fire, baby.